Iyumuva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet. Mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva tariki ya 7 kugera tariki ya 13 mu Rwanda no muri za ambasade z'u Rwanda mu mahanga, haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo kwibuka genocide yakorewe Abatutsi. Uyu mwaka uzaba ari uwa 23 Abanyarwanda bibuka iyo genocide yahitanye inzirakarengane zirenga miliyoni. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni twibuke genocide yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo yayo, dushyigikira ibyiza twagezeho. Mu cyumweru cy'icyunamo mu gihugu hose hategurwa ibikorwa binyuranye bijyanye no kwibuka. Muri ibyo bikorwa harimo gukomeza gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize genocide, gucana urumuri ku rwego rw'igihugu ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali no mu turere twose n'izindi nzego. Inama ya minisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu yibukije ko ibikorwa byo kwibuka bigomba gukorwa ariko ntibihagarike ibintu byose. Habaho kandi gukomeza kwifatanya n'abacitse ku icumu, kubasura, kubafasha no kubafata mugongo no gukusanya inkunga yo gufasha abatishoboye. Ese muri iyi myaka 23 ishize abacitse ku icumu babayeho bate? Nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none, aho umutumirwa wacu ari Naftali ahishakiye, akaba ari umunyamabanga nyubahiriza tegeko waibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi. Mukanya Naftali turaza kumushakisha kuri telefoni kugira ngo tuganire, ariko mbere yuko tumubona reka tubareke mube mwumva iyi ndirimbo.
Namure, I'm
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mukanya narimaze kubibabwira buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva tariki ya 7 kugera tariki ya 13 mu Rwanda no muri zambasade z'u Rwanda hirya no hino ku isi haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Uyu mwaka uzaba ari uwa 23 abanyarwanda bibuka iyo genocide yahitanye inzira karengane zirenga miliyoni. Insanganyamatsiko y'umwaka ni twibuke genocide yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya genocide dushyigikira ibyiza twagezeho. Mu cyumweru cy'icyunamo mu gihugu hose hategurwa ibikorwa binyuranye bijyanye no kwibuka. Muri ibyo bikorwa harimo gukomeza gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize genocide, gucana urumuri ku rwego rw'igihugu ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali no mu turere twose n'izindi nzego. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu yibukije ko ibikorwa byo kwibuka bigomba gukorwa ariko ntibihagarike ibintu byose. Habaho kandi gukomeza kwifatanya n'abacitse ku icumu, kubasura, kubafasha no kubafata mugongo no gukusanya inkunga yo gufasha abatishoboye. Ese muri iyi myaka 23 ishize abacitse ku icumu babayeho bate? Nibyo tuganiraho mu kiganiro muri Isanga cya none. Umutumirwa wacu ni Naftali Ahishakiye, umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi. Bwana Ahishakiye, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nkuko narimaze kubivuga, hashize imyaka 23 genocide yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri iki gihe mu magambo make cyane abacitse ku icumu babayeho bate?
Murakoze. Nibyo koko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasize abayirokotse heru heru. Usibye ubuzima bw'abantu barenze miliyoni bishwe muri icyo gihe cya genocide, ni ukuvuga nta n'icyabo cyasigaye. Amazu yarasenywe, imitungo yabo irasahurwa, amatungo araribwa n'ibindi n'ibindi. Ku buryo rero nyuma kugira ngo hasabye imbaraga nyinshi kugira ngo ibibazo bari barimo bishobore gukemuka, ibibazo by'amacumbi, ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'uburezi n'ibindi. Ku buryo rero navuga yuko Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yashyize imbaraga nyinshi, yashyize imbaraga mu kugerageza no guhangana n'ingaruka za genocide. Ku buryo ubu navuga yuko ntabwo umuntu yavuga ngo ingaruka za genocide zararangiye, ariko mu by'ukuri hakozwe ibintu byinshi haba mu rwego rw'amacumbi. Navuga yuko kugeza ubu ngubu abacitse ku icumu barenze 45,000 bashoboye kubona aho kuba muri iyi myaka 23 ishize. Hanyuma n'abandi bari bafite ikibazo nk'urubyiruko rwagombaga gusubira ku ishuri, rwagombaga kwiga, rwarafashijwe ku buryo hari umubare munini w'abana barangiza ibyiciro bitandukanye nka kaminuza, ugasanga abarenze 10,000 bararihiwe, bararangije. Ariko sabo gusa n'amashuri abanza, amashuri abanza nayo abana benshi bagera ku 93,000 nabo barafashijwe, bararihirwa, bararangiza, ku buryo usanga barakomeje kugenda biyubaka nabo uko barangije kwiga bakifasha. usanga rero navuga yuko ibibazo bitwavuga ko byarangiye, ariko ibishoboka byinshi byarakemuwe. Hagiye hashyirwaho n'ingamba zo gutanga ubutabera n'ibindi n'ibindi.
Uruhare rwanyu nkayibuka ni uruhe mu gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo abacitse ku icumu bahura nabyo?
Murakoze. Uruhare rwacu rujyanye ahanini n'inshingano yacu. Inshingano yacu ikomeye ni iyo gukora ubuvugizi ku bibazo by'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Usanga rero ibibazo byose akenshi habaho ko twicara tukabisesengura, tukareba uko biteye, hanyuma tukabikorera ubuvugizi. Ariko n'umusanzu wacu nk'imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, natwe muri aya mazu yubatswe ntabwo ari menshi nk'ayo Leta yubatse, ariko usanga hari amazu arenze 300 yubatswe n'imiryango y'abarokotse Jenoside hirya no hino mu gihugu muri iyo myaka ishize. Ariko si ibyo gusa, n'ibindi tugira uruhare no mu kwegera abacitse ku icumu, ndetse tukagerageza no kubafasha ku bibazo bahura nabyo, cyane cyane nk'ibibazo bijyanye n'ihungabana. Ihungabana rigaragara nk'imwe mu ngaruka zikomeye za Jenoside yakorewe Abatutsi. Usanga naho hari byinshi dukoraho, ariko no kugenda dufasha abarokotse Jenoside tubagira inama zijyanye n'ubutabera, bijyanye n'amategeko, kuko usanga nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari ibibazo byinshi bifitanye isano n'ubutabera. Abantu rero baba badasobanukiwe n'ibyo amategeko, usanga bitabaza iyi miryango iharanira inyungu z'abarokotse Jenoside, hakabaho kubagira inama no kubashyigikira mu manza baburana.
Buri mwaka mu kwezi kwa kane kuva tariki ya 7 kugera tariki ya 13 mu Rwanda no hirya no hino ku isi, haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ibiki muteganya muri iki cyumweru, dore ko tuzi ko mwebwe ubusanzwe muri yimuka icyo cyunamo mwebwe mu gikomeza kugeza mu kwezi kwa 7?
Murakoze. Mu by'ukuri ibiteganywa cyane cyane muri uku kwibuka ku nshuro ya 23 Jenoside yakorewe Abatutsi, ibyinshi ni bijyanye n'ibigaragara mu nsanganyamatsiko yashyizweho uyu mwaka, bijyanye no kurwanya guhangana n'ikibazo cy'ingengabitekerezo ya Jenoside ikigaragara haba mu gihugu ndetse no hanze. Ariko hakabaho n'ibikorwa byo gushyigikira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kubasura, kubaganiriza, kubahumuriza. Ntabwo ari ibyo byonyine, hari n'ibindi bikorwa biba biteganijwe hirya no hino mu gihugu, kuko twibuka mu gihe cy'iminsi 100. Usanga hari ahantu hagiye hagira amatariki y'umwihariko, tuzagenda twifatanya n'abahakomoka n'abahatuye muri gahunda zo kwibuka. Ariko usanga hari imyaka 23 nyuma ya Jenoside, usanga hari n'imibiri ikiboneka. Imibiri ikiboneka iyo nayo tugenda tuyishyingura mu cyubahiro, ariko hari n'imibiri iba yarashyinguwe kera nta bushobozi buhari, ku buryo uyu munsi nabwo hari henshi iri mu gutunganywa kugira ngo izashobore gushyingurwa mu cyubahiro kuri iyi nshuro twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi.
Mu minsi yashize hagiye hagaragara cyangwa se hakavugwa ibibazo bishingiye ku nzibutso zidafatwa neza zigenda zononekara, icyo kibazo ubu ngubu kifashe gite?
Murakoze. Mu by'ukuri hagendaga hagaragara inzibutso zitameze neza, ariko mu iyi minsi hagiye hashyirwaho imbaraga hirya no hino, uturere dushishikarizwa gushyira mu ngengo y'imari yatwo ingengo y'imari ishinzwe yo gufasha gutunganya inzibutso. Hirya no hino rero usanga byaragiye bikosorwa, ntabwo birarangira nk'uko tubyifuza, ariko usanga rwose hari intambwe yatewe. Nta usanga hirya no hino abantu bagenda barwana no gusakara inzibutso kugira ngo amazi atamena kajya mu mva. Nizaba zitararangira gukorerwa cyangwa kubakwa, ariko usanga uturere dufite gahunda, ubu hari inzibutso zuzuye ziri mu gukorwa, urwibutso rwa Ntarama rwaravuguruwe, urwibutso rwa Nyange n'ahandi. Usanga izo twabonaga zifite ibibazo cyane, ubu ngubu abantu baragiye bashyiraho imbaraga kugira ngo zitunganywe neza.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi turaganira ku cyumweru cyahariwe kwibuka, aho umutumirwa wacu uyu munsi ari Naftali Ahishakiye, umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka, umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza za kugira uruhare muri iki kiganiro. Ernest mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Kampala muri Uganda.
Ikibazo cyawe?
Kibazo cya mbere, mbere na mbere ni kwihanganisha Abanyarwanda muri rusange kubera ibyaba muri 94. Ni ukwihangana nta kundi ariko bakomere. Ndeki icyo nagarukaho cyane ku byerekeranye nk'abana b'abanyeshuri cyangwa bafite ibibazo bitandukanye iyo bari kwiga bahamuka, nicyo navuga. Urabona yuko havamo mu ngaruka za mbere zo gutsindwa mu ishuri. Ndumva nk'ahazuka nimba hari ubufatanyabikorwa bagirana n'abayobozi b'ibigo by'amashuri nk'abana muri rusange bigaho ngaba bigana nabo, imyitwarire yabo bagirana hagati yabo nk'ikibazo nk'icyo kigaragaye nko mu kigo runaka.
Urakoze Ernest.
Batubwira nimba ari nk'amahugurwa bategura aho ngaho mu kigo nk'abana mbega bagerageza gufasha abo bana bagaragaraho ikigo.
Urakoze Ernest ikampara muri Uganda. Bwana Naftali.
Yego.
Ikibazo cya Ernest avuga ngo ikibazo cy'abanyeshuri bahura n'ikibazo kihamuka hanyuma bikabagiraho ingaruka mu mashuri. Ese hari uburyo mukorana n'amashuri gufasha abo banyeshuri bahura n'ibyo bibazo kugira ngo babe batsinda mu mashuri ntibibagiraho ingaruka?
Murakoze. Nk'uko nari nabivuze, ndagira ngo nshimire Ernest ku kibazo cyiza abajije. Mu by'ukuri nari nabivuze ko ihungabana ari imwe mu ngaruka zikomeye za Jenoside. Usanga rero koko ihungabana riragaragara, kandi ihungabana ikaba inzitizi y'ikintu icyo ari cyo cyose waba urimo gukora. Si n'abanyeshuri gusa, umunyeshuri ihungabana rifashe rikajya rimugaragaraho kenshi, gutsinda neza biramugora, ntabwo bimworohera. Ariko si nabyo byonyine, n'undi muntu usanzwe ugaragaweho n'ihungabana biramudindiza haba no mu yindi mishinga y'iterambere ashobora gutekereza. Ni ikintu rero gikomeye dushyiramo imbaraga, cyane cyane iri hungabana ryo mu mashuri. Tuba dufitanye imikoranire, ubufatanyabikorwa n'ibigo by'amashuri, ariko by'umwihariko tubinyujije hafi amashuri yose, amashuri makuru na za kaminuza n'amashuri yisumbuye, iyo wenda ntaraba yose ariko amenshi. Tuba dufitanye rero ubufatanye, cyane cyane tubinyujije ko muri ayo mashuri hafi ya yose habamo umuryango witwa ARG n'umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi baba hafi mu mashuri yose ari mu gihugu. Noneho icyo bifasha rero nuko ikindi gikorwa nuko aba banyeshuri nabo ubwabo baba barahuguwe bagahabwa ubumenyi bw'ibanze kwihungabana ku buryo nabo ubwabo hagati yabo bashobora gufashanya hari ibibazo by'ibanze bashobora kwikemurira, ariko hakaba hari n'uburyo bwa communication bwo guhana amakuru ku buryo iyo hari case hari ikibazo gikomeye kidashobora gukemurwa n'abo twahaye amahugurwa y'ibanze, abantu bashobora guhura no uri ku rwego rwisumbuye nk'umuganga wo twita umusayikologist, hanyuma bakagira bagafasha wahuye n'icyo kibazo cy'ihungabana.
Iki kibazo nanone kenshi kiragaragara cyane muri iki gihe cyo kwibuka. Muri rusange imigambi mufite cyangwa se ingamba zo kugira ngo abahura n'icyo kibazo babe bakwitabwaho n'izi?
Mu by'ukuri icya mbere ni uko ingamba zihari kugira ngo babe bakwitabwaho, icya mbere ni guhugura abantu benshi bashoboka kuri iki kibazo. Abantu bagahugurwa bakagiraho ubumenyi bw'ibanze ku buryo aho bateraniye mu mudugudu, ahandi bateraniye ku rwibutso bibuka, haba hari abantu bahagije bashobora gutanga ubujyanama, bashobora gufasha uhuye n'iki kibazo cy'ihungabana. Ibyo ngibyo tugerageza kubikora. Ikindi ni uko abantu bahana amakuru, ibikorwa byo kwibuka bikategurwa neza bikanononsorwa ku buryo aho abantu bazibukira haba hazwi imbere. Noneho hari abaganga, hari imiti ishobora gukenerwa bigategurwa, ndetse n'ibitaro cyangwa centre de sante iri aho hafi ikaba yamenyeshejwe kugira ngo mu gihe gikwiriye, mu gihe gikenewe, iyo yatanga ubufasha bukenewe. Rero
urakoze bwana ahishakiye, uyu mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumirwa wacu ni Naftali Ahishakiye, umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka umuryango urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaganira ku cyumweru cyahariwe kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ale, mwiriwe neza?
Mwiriwe Edwin.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nk'iyo nk'ukundi, ariko natangura ngira moza imiryango yabuze. Nibyo birababaje kubona abantu miliyoni bapfa bagapfa isiraba agitabara. Ibyo birababaje. Oni niho yari iri, amahanga niho yari ari, ntigeze atabara. Birababaje cyane. Rero umuntu yohoza ababuze, abakigaye, agahoza imfuzi n'abapfakazi. Nicyo kintu cya mbere nahera ko mbere ko ngicyo mvuze. Kimwe nacyo gishobora kuba kidasa n'ibyo, ariko burya abantu turi bamwe, kandi Jenoside ni icyaha ntababarirwa, ni icyaha mpuzamahanga, navuga ni nka crime international. Abapfuye bapfuye kubera batata bawe, ariko rero n'ubu hari igihugu mvamwo nacyo nyene hakujya mu Burundi, ibiriko birahabera nk'ibyabaye 1994, ariko n'ubundi amahanga yasubiye yicecekeye. East African yacecetse, ibihugu oyuwa novuga Union Africaine yacecetse, isi yacecetse, kandi abantu bariko barapfa. Nk'uwo rero wayibuka, ndazi ko mu nshingano zawo hariho kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo, kandi no kuyirwanya no kuyisi. Ndazi ko ahantu hose u Rwanda rwokumva hari Jenoside rwotabara kubera bo bazi ingaruka yayo. None ikintu bariko barakora haba muri East African kugira uriya mugabo Nkurunziza nawe ariki kumara abantu kuko aba uko byatangiye mu Rwanda n'ubu niko bimeze inka ya hamwe niko zaritoje zirategura genocide zirayigerageza mu bigogwe ubu nawe afise imbonera kuri nazo ziko byayigerageza
ale twatumiye umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka ahanini turaganira ku buzima bw'abarokotse genocide sinzi ko afite ubushobozi bwo kuba yavuga ku bibazo bireba ikindi gihugu ariko agize icyo ashaka kubivugaho yabivugaho ariko muri aka kanya ndibaza ko twaguma kubijyanye no kwibuka no kuvuga ku buzima bw'abatizwe iheruheru na genocide urakoze cyane kuri telefoni dufite kandi Cedric mwiriwe neza.
Mwiriwe neza munyamakuru.
Uri hehe?
Ba yani ino muri Sudan ya maje po muri Sudan.
Ikibazo cyawe.
Ah ndaramukije umutumire. Ba nagomba kusa numubaza uyo akirukiye gye shira hamwe. Akabazo n'utubazo nka tubiri akambere nashaka kumubaza. Niba bemera imana ko batoharira abo bantu babagiriye nabi kuko na Bibiliya iravuga ati yoharire abatigiriye nabi kuko nibyo barakosheje genocide n'icyaha gikomeye ariko jye nagomba kumusaba ko bobaharira nabo hama bakabana batarabana ayingi kuko naho ntiyegereye cyane mu Rwanda ndumva yuko harimo n'igice cy'abantu nabo nyine bata ishaburi niga mugabo batabivugira mu ntamatama hama yira kabiri nagomba namubaze ko abo bene wacu bahuye n'ibyo abo bashyize ku icumu ko nk'iyi miryango mpuzamakungu ko atacyo irafasha mu byerekeranye n'imibereho ya minsi yose ndavuga nk'abantu nk'imfubyi ubuzima bw'imfubyi buragoye mfata akantu bo baba baha nka buri kwezi kubufasha n'utwo tubazo tubiri nagomba kumubaza murakoze.
Urakoze Cedric. Bwana ahishakiye gerageza usubize ibyo ushoboye sinshaka kugushyira mu bibazo bya
Cedric ku kibazo kiwe mu by'ukuri abarokotse genocide yakorewe abatutsi nitwemera imana turayemera kandi twemera yuko rwose no kuba turiho yabigezemo hare rwose Imana turayemera ku bijyanye no kubabarira mu by'ukuri kubabarira n'urugendo ntabwo uko uyu munsi umuntu yumva byashoboka kubabarira siko yabyumvaga muri 1995-1996 n'urugendo umuntu akora umuntu ku giti cye hakaba n'urwo dukorana muri rusange twese nk'igihugu twese nk'abacitse ku icumu ariko n'urugendo rushoboka kandi ingero zirahari hari byinshi abantu bigomwe hari byinshi abantu bakoze bigaragara yuko hari ibyo twarenze kandi ikindi gikwiye kumvikana ni uko twebwe twemera ko imbabazi zifite akamaro kuzitanga zifite n'akamaro kuzihawe iyo bose umuntu yiteguye akumva agasesengura neza imbabazi akazumva akamenya impamvu ari ngombwa kuzitanga no kuzisaba ariko akenshi hari intambwe iterwa n'abacitse ku icumu ariko hari n'intambwe ibikwiye guterwa n'uwakoze icyaha akaza agasaba imbabazi uwo yagikoreye agasaba imbabazi umuryango yagikoreye hanyuma imbabazi zigatangwa ari naho imbabazi zitanzwe gutyo zitanga umusaruro zishobora kugirira umuryango ubakikije umuryango w'abantu bakikije bikawugirira akamaro kuko buri wese ku ruhande arimo yateye intambwe hari n'igihe rero birumvikana ushobora gutegereza ntagire n'umuntu gusaba imbabazi, ariko wowe kugira ngo umutima wawe uruhuke ukumva ibyakubayeho ukirinda yuko bikomeza kukubera umutwaro, ukamera nk'utanze imbabazi zo mu mutima ukavuga uti nubwo ntawazinsabye ariko wankoreye icyaha ntakwiye gukomeza kumbera umutwaro. Ibyo rero rwose ari Imana ari kubabarira, n'urugendo dukora kandi rushoboka. Nicyo nabivugaho, murakoze.
Urakoze cyane bwana Ahishakiye Naftal. Reka dufate na Patrick. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Iki ubwa mbere na mbere mbanjije kwifatanya n'ababuze ababo mu ihonyabwoba ryakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nongera nsaba ko bokumira umuntu wese ahari icari n'icyo ashoboye yogerageza gukumira cyane akabi kagwiriye u Rwanda, ntihaze hagira ahandi hantu ku ikarata y'isi gasubira kwibonekeza. Ngira ikibazo nshaka kubaza umutumire. Ndumva hari byinshi bagezeko ku bintu bijyanye no gufasha abantu basizwe iheriheri na niyo Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nkongera nkaca ndamubaza tuti mbe ko hariho Abahutu benshi batuye muri iyo Jenoside kandi bazize kuba bariko baranyegeza Abatutsi, bobo hari ikintu boba babakorako canke babafasha ko hariho abasizwe n'abo bantu bapfuye bazira kuba bariko baranyegeza Abatutsi? Nkongera nkamubaza tuti hariho inyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi cyane, hariho abantu bapfuye mu nyuma yayo na cyane cyane Abahutu benshi bavuga ko basanzwe muri Congo bakicwa, bobo boba bashyira mu buhe mugu babashyira mu basirviva basizwe na Jenoside yoba yakorewe Abahutu canke boba babashira muruhe mugwi w'abantu batuye bazira iyo ntambara inyuma ya Jenoside? Murakoze.
Urakoze. Hari icyo wabivugaho bwana Ahishaki?
Murakoze cyane. Ndagira ngo mushimire ku bibazo abajije. Mu by'ukuri ntabwo ari benshi, ariko twafashe n'umwanya turabashimira. Hari n'ubushakashatsi twakoze nk'umuryango Ibuka. Ubushakashatsi bwari bugamije kumenya Abahutu n'abanyamahanga bari mu Rwanda batahigwaga, bagerageje kurengera Abatutsi bahigwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi yo muri 1994. Twashoboye, ntabwo turarangiza mu gihugu cyose, ariko twashoboye kubona nibura mu mirenge 60 yo mu gihugu twashoboye kubona abantu bagera kuri 271 barengeye abahigwaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bantu rero abo twashoboye kubona twagiye tubashimira mu buryo butandukanye.
Hari n'abagizwe intwari?
Hari n'abagiye bagirwa abarinzi b'igihango nk'abantu koko bafite batanze urugero rwiza mu muryango nyarwanda. Ibyo rero dusanga hari ni bake cyane bagiye bakora ibi bikorwa kugira n'ubwo babisize bakicwa urugero muzi nk'uwari burugumesitiri wa Mugina, uwari burugumesitiri wa Nyanza, ariko hari n'abandi bari abaturage batari mu nzego z'ubuyobozi bagerageje kugaragaza yuko ibirimo bikorwa bidakwiriye. Abantu rero aba bantu bagerageje kurengera abahigwaga, mu by'ukuri ibyo dushoboye byose turabafasha tuba hafi imiryango yabo, nta kibazo bagira ikibazo yagira ni nk'uko uyu munsi wasanga hari n'uwacitse ku icumu ugifite ikibazo kinini kitarashobora gukemuka ariko mu by'ukuri tuba tubafite ku mutima nk'abantu bagize neza
hari umwe komeza
mwakomeza mukambaza ntacyo
hari umwe mu bantu bahamagaye wavuze ngo amahanga yatereranye abahigwaga mu gihe cya genocide akabaza ngo ese hari icyo amahanga dore ko yemeye uruhare rwayo mu gutererana abanyarwanda hari icyo amarira cyangwa se afasha abacitse ku icumu
mu by'ukuri navuga ko mu magambo make navuga ko ntacyo navuga jenoside yakorewe abatutsi yabaye isi yose ibizi irebera ntacyo yigeze ikora kugira ngo jenoside ihagarikwe ariko navuga yuko yewe na nyuma yaho navuga yuko yarebereye n'ingaruka za jenoside kuko nta nkunga igaragara komunite interinasiyonari cyangwa se umuryango mpuzamahanga cyangwa se amahanga nta kintu kigaragara bamariye abacitse ku icumu mu by'ukuri usibye nka kiriya cyo gushyiraho ruriya rukiko rwa Arusha rwagerageje gucira imanza ubwa mbere nibura abantu bakaruhuka amahanga akemera yuko cyabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi hanyuma hakabaho no gutanga ubutabera nubwo baburanishije imanza nkeya ariko dushima yuko byatekerejweho bikemerwa urukiko rukajyaho rugashobora gucira imanza na bariya bakeya rwaburanishije
urakoze bwana Naftali ahishakiye bwana Naftali mu byumweru bibiri bishize Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabonanye na Papa Francis ndetse Papa Francis yemera uruhare Kiliziya ishobora kuba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi anasaba imbabazi mu izina ryabo bose bashobora kuba baragize uruhare muri iyo jenoside mwebwe mu muryango ibuka icyo gikorwa cya Papa Francis mwacyakiriye gute
mu by'ukuri mu muryango ibuka twakiriye cya gikorwa cya Papa cyo gusaba imbabazi twacyakiriye neza kuko ni ikintu cyari gikwiriye twakibonaga nk'umwenda Kiliziya ifitiye abacitse ku icumu ifitiye abanyarwanda kuko mu by'ukuri nk'abarokotse jenoside twabonye Kiliziya twabonye abayoboke ba Kiliziya twabonye abihaye Imana bamwe na bamwe ntabwo ari bose uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi twumvaga koko mu by'ukuri niba Kiliziya isanzwe mu butumwa itanga itwibutsa kwicuza itwibutsa gusaba imbabazi aho tutagenjeje uko bikwiye twumvaga atariyo ikwiye kureberera ibyabaye ngo bitanduke gute gusa nibura idasabye imbabazi twabyakiriye neza rero kandi twashimye amagambo yabivuzemo rwose yabivuze mu magambo asobanutse yarashe ku ntego nk'uko atwabyifuzaga
ariko hari abakomeje kuvuga ko atasabye imbabazi nk'uko abenshi babivuga
mu by'ukuri biterwa n'uko buri muntu wese abyumva ariko umuntu avuze ati akavuga Kiliziya nk'urwego akavuga abakristo akavuga akavuga ibitara uko akemera ko hari Kiliziya hari abakristo bagize uruhare njyewe ku giti cyanjye nubwo hagenda haba indi ntambwe kunoza ibintu kurushaho ariko iriya ni intambwe nziza itari kubura gushima twebwe nk'imiryango y'abarokotse jenoside
urakoze cyane bwana Naftali ahishakiye reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi ry'Amerika Gilbert mwiriwe neza
amahoro edirwema
uri hehe
ndi Bujumbura i Burundi
ikibazo cya
ukuri ko donatuye dukurikirana yo amatari hageze mu Rwanda haraba ico cyuno mu cyo kwibuka barafite genocide ni byiza ariko gato nagira mbaze ese genocide yaba ko byibuze iyo hamutari intambara ubwoko bwose bupfa none abahutu bo bashobora kuba barapfuye kijya gihe nta kikubibuka cyane bizogenda gute ikindi kintu tumenyerewe tugomba kubona aha hakurya yacu ku baturanyi bacu b'abanyarwanda ni uko iyo icyo gihe kigeze hariho abantu bamwe bakunda gufatwa abandi bagatabwa mu bushobozi ukumva bitandukanye bakoze jenoside aho ugasangana n'abana bavutse muri za nansisi na nanseti gutyo iyo jenoside batayibonye none ni icyo jenoside barenganura kuri kazoza ko bose baguma bagiriza ati bakoze jenoside ikindi kintu
ibyo bintu
Gilbert aje ava bundi bwoko seno vya kugabahutu cyane gabatwa akaduza n'indi byindi byo akaza avuga ati nange ndabona yuko ebishaye gaye byo matara yoza no byo kwiteza umwanya mu kuri igihugu turabona yuko bisho bacaje mu nzu none we kuba ku genocide cyenze ko bado umuco
Ziliberi urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nubwo tutabihamye cyangwa se kuko nta bimenyetso utugaragarije ko hari abana bavutse nyuma ya 1996 bafatwa mu gihe cy'icyunamo Naftali ayo makuru ari ayo mwebwe muzi
murakoze ibyo Ziliberi avuga ntekereza yuko mu byukuri ntabwo u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko by'umwihariko y'ivuze umwana mu Rwanda isi yose ikwiye kuba ibona agaciro u Rwanda ruha umwana amahirwe ruha umwana amahirwe ruha abagore agaciro rubaha mu by'ukuri icyo kintu ntabwo kibaho nta nubwo cyashoboka ntekereza yuko ikintu abantu bakwiye kumva iyo urebye ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe ukareba umubare w'abantu bayigizemo uruhare n'abayigizemo uruhare nyirizina ntabwo bahanwe bose kuba rero n'uwakoze icyaha abantu bagerageza kureba uburyo ibintu utafata abantu bose ngo ushyire muri gereza abantu bakagenda abantu bakagerageza gushyira abantu mu byiciro abasahuye imitungo abagize gute bakagira ukuntu boroherezwa ntabwo umuntu yarengaho ngo ajye gufata umwana wavutse nyuma ya jenoside amusiga icyaha nta rukiko rwabikora nta buyobozi bwabikora nta sosiyete sivile nta rwego urwo ari rwo rwose mu Rwanda rwabikora ikintu kigaragara ni uko wenda nibaza keretse aribyo yitiranya ni uko ubu ngubu ikintu ushobora kubona ni uko ushobora kubona umuntu wavutse nyuma ya jenoside ukamubonana ingengabitekerezo ya jenoside atari ariho mu gihe cya jenoside ni kimwe n'uko n'umuntu wavutse nyuma ya jenoside abana bavuka uyu munsi batabonye jenoside ushobora kubabonana ihungabana ariko ngarutse kuri aba bana bashobora kugaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside uyu munsi n'abana hanini bayikura iwabo mu miryango ibyo jenoside ingengabitekerezo ya jenoside ni icyaha gifite amategeko agihana ni icyaha gihanwa n'amategeko mu Rwanda uwo cyagaragaraho yaravutse nyuma ya jenoside cyangwa yaravutse mbere yahanwa ariko nta mwana wavutse nyuma ya jenoside ushobora gukurikiranwaho icyaha cya jenoside ntekereza ko rwose Gilbert akwiye kubyumva neza ikindi nibavuga ngo hari abandi bapfuye mu by'ukuri jenoside ubusobanuro bwayo burumvikana ni umugambi utegurwa ugashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda rero yateguye igihe kirekire habayeho uburyo bwo kuyigerageza habayeho kwigisha barasobanura bagaragaza uzicwa ariwe barabigaragaza bavuga ibimuranga bavuga iki byose bakora amaliste mu byukuri genocide yakorewe abatutsi nta bintu bindi byakabaye bidasobanutse usibye kuba umuntu yareka kubyumva nkana ariko birumvikana usanga rero icy'abantu niba mu gihugu hariho intambara yo kubohora igihugu mu by'ukuri usanga ushobora gusanga umuntu umwe wafashwe n'amasasu iyo umuntu arashe ntabazi aho isasu rigwa ari ingabo zo kwa Habyarimana zararasaga yashoboraga no kurasa nawe akarasa na murumuna we uhunga cyangwa aho atuye usanga ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kwitiranywa ni na genocide ntabwo rwose bikwiye kugaragara nk'ibintu byo kuyobya mu kinyarwanda ibyo bita uburari kugira ngo abantu babyumve ukundi bikwiye kuba byumvikana neza
mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka muravugamo kurwanya ingengabitekerezo ya genocide icyo kibazo nyuma y'imyaka 23 kimeze gite
murakoze mu by'ukuri imyaka 23 nyuma ya genocide haracyagaragara ingengabitekerezo ya genocide iracyagaragara
igaragara
haba imbere mu gihugu yewe no hanze iragaragara ariko icyo twavuga mu by'ukuri igenda igabanuka usanga igenda igabanuka ariko ukavuga ngo nubwo hasigara mu mwaka haboneka urugero rumwe rw'ingengabitekerezo ya genocide ntabwo ikwiriye kubera iki ukurikije uko u Rwanda rw'uyu munsi ruyobowe uko abanyarwanda bose bafite amahirwe angana mu gihugu uko bafite uburenganzira bungana uko bafite uburenganzira ku murimo uko bafite uburenganzira kuri iki uko inzego z'ubuyobozi zubatse uko zikora usanga mu by'ukuri nta mwanya ingengabitekerezo ya genocide yakabaye ifite mu gihugu ariko ugira utya ukabona ahantu aha n'aha inka yacitse ku icumu abantu bitwikiriye ijoro cyangwa mu bwihisho bundi bayitemye uwacitse ku icumu ashobora guhohoterwa ibyo mu by'ukuri tubona bidakwiriye niyo mpamvu tubona imyaka 23 nyuma ya genocide haracyakenewe ko duhuza imbaraga nk'abanyarwanda abantu bagakomeza gushyira imbaraga mu kuyirwanya haba mu Rwanda haba no hanze
mu magambo make cyane yigaragaza ite iyo ngengabitekerezo
murakoze cyane ingengabitekerezo uko yigaragaza icya mbere ni amagambo akomeretsa abwirwa uwacitse ku icumu nko kumubwira ngo nk'ubu tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka bakamubwira amagambo amukomeretsa igihe cyane cyageze abantu babona abantu batunganya imibiri y'abazize genocide bakayita ukundi bakayita koreta bakayita imari amagambo nk'ayo ngayo mbese apfobya genocide yakorewe abatutsi amagambo akomeretse uwacitse ku icumu ibindi no ishobora no kugaragara mu bikorwa guhohotera uwacitse ku icumu kumukubita kumutuka ku buryo bugaragara no kumwangiriza imitungo harimo n'amatungo ibyo byose bishobora kugaragara ibindi ni ibijyanye no kwangiza inzibutso nabyo tuba twaragiye tubona ingero zabyo aho abantu bashobora gufata nk'imbwa cyangwa ipusi yapfuye bakagenda bakayijugunya ku rwibutso n'ibindi urebye muri make ni uko nguko ingengabitekerezo ya genocide igaragara ni mu bikorwa mu mvugo mvugo urebye igaragara niho igaragara.
Urakoze cyane bwana Naftali ahishakiye. Reka dufata abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Samson, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Jendi muri Colorado.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje ariko aravuga ko ibikomeretsa abacitse ku icumu akenshi bituma bibuka ibyabaye, bakatuma bagira ibitekerezo byinshi, ariko ngomba kugaruka kuri kinyenzi. Abo nyene bariko baragaruka ngo bakoze ubushakashatsi, bagarukana kwibutsa babandi nyene babikorewe, bari barabyibagiwe cingwe bakabyibagirwa umwanya mutoya, ariko babigarukana bakibuka ibyabaye akenshi.
Samson, urashaka kuvuga ko abantu badakwiye kwibuka?
Kubyibuka nibyo, ariko abana bariko baraca ubwenge uno munsi, abantu bene abo nyene nibo bagaruka kubabwira ngo twarakorewe genocide. Ubwo nubwo muzokura mugaca ubwenge, muzogume mwibuka iki kintu bizodushikana he nta na kimwe, aho kugira ubushakashatsi kwigisha abantu urukundo no gushyira hamwe no kwibagirwa gukuraho ububi bwabaye mu myaka ishize.
Samson sinshaka gusubiriza Naftali, ariko aya ni amateka yabayeho, kuyibagirwa cyangwa se kuyasibanganya ntago ari cyo gisubizo.
Bakayigisha abana kutazobigumiza mu mutwe ngo bagume bazibuka.
Bwana Naftali, gerageza usubize iki kibazo cya Samson.
Samson mu by'ukuri cyo namusubiza nuko uru rukundo avuga dukwiye kwigisha abana dukwiye gushingira ku kuri, dukwiye gushingira ku kuri ku mateka yabo yababaye. Ntabwo ubundi nuko atazi akwiye kumva ubundi kwibuka bigamije iki. Kwibuka nuko abantu bicara bagasesengura bakareba amateka yabo, bakareba ibyabaye, icyabiteye, bakareba n'icyakorwa kugira ngo ntibizongere kubaho. Umwana w'umunyarwanda rero n'undi mwana wese ku isi akwiye kuba yumva ku kamaro ko kwibuka, ahubwo akabikora akibuka akamenya ngo ubundi genocide yakorewe abatutsi yatewe n'iki. Yatewe n'imiyoborere mibi, yatewe n'ibi no muri kamere ye, agakura ibyo bintu abirwanya ashyizeho umwete ku buryo yumva muri we ashishikajwe no kurwanya genocide n'ibindi byaha bishobora guhutaza ubuzima bwa muntu. Kuko ntekereza ko ntabwo muri 94 abatutsi barishwe, ariko iyo urebye n'imbere mu mateka iyo 63 n'ahandi mu bihe bitandukanye abatutsi bagendaga bicwa, ariko ntibinavugwe ahubwo bikitwa ukundi. Ariko ntabwo byabuzaga yuko n'abo bana bongera abo bana babikoze bakomeza bakagira ubukana n'ibindi ku buryo usanga umwana w'uwakoze genocide muri 63 iyo usesenguye uwishe abantu muri 63 usanga muri genocide ya 94 yari akarishye kurenza abandi. Usanga rero rwose umuti w'iki kintu ni uko twibuka kandi tukabihuriraho nk'abanyarwanda twese, tukwiye no kubihuriraho nk'abanyafurika, tukabihuriraho nk'abatuye isi, tugakuramo imbaraga zo kurwanya genocide n'ibindi byaha byayishamikiraho.
Ese aho mu Rwanda hari abantu mubona batifuza ko ibi bikorwa byo kwibuka bibaho?
Navuga yuko ikigaragara ni bakeya ni umubare mutoya ushobora ku mu by'ukuri iyo tuvuga ngo haracyagaragara ingengabitekerezo ya genocide mu bantu bakeya bamwe na bamwe, nta muntu wagira ingengabitekerezo ya genocide ngo abibandikanye no gushaka kwibuka. Uyu nguyu wese ugifite ingengabitekerezo ya genocide ntabashaka ko tunibuka, ntabashaka ko tunibuka yewe bene abo rimwe na rimwe ntibanaza muri ibi bikorwa, izi gahunda zo kwibuka, cyangwa yanazamo akaza afite ibirenge. Ariko gusa icyo navuga n'abantu bake cyane bake cyane, ubu ngubu uko umwaka ushira ukaza, abanyarwanda bateye intambwe kuva muri 1995 kugeza uyu munsi habaye impinduka zigaragara. Wibuka ubaye ubizi 1995 kugenda kugera mu myaka ya za 2000 wasangaga kwibuka hari ibintu bimeze nk'ibyahariwe abarokotse genocide yakorewe Abatutsi n'abayobozi gusa. Ariko nyuma kubera ingamba zagiye zishyirwaho gushishikariza abantu, kwigisha abantu akamaro ko kwibuka n'ibindi usanga uyu munsi bigeze aho ibyo bikorwa byabereye, usanga abantu bose babyitabiriye.
Mu gusoza, nyuma y'imyaka 23 ibijyanye n'ubutabera, mubona abacitse ku icumu ubutabera bifuzaga barabugezeho?
Murakoze. Biragoye kuvuga ngo wageze ku butabera icyaha gikomeye nka genocide yakorewe Abatutsi. Ubutabera umuntu ashobora kuvuga ngo yibwe ikintu iki n'iki akabona ubutabera akagisubizwa, ukavuga ngo ubutabera buruzuye 100%, yaburaga inka ye cyangwa iki n'iki yagishubijwe. Ariko ubutabera iyo wabuze abantu bawe usanga mu by'ukuri usibye uko amategeko yanditse, ariko usanga uba ari igice kuko uwo muntu wabuze ntashobora kumubona, n'ibyo wamukeshaga biragoye ko wabibona. Ariko muri rusange icyo twavuga ni uko dushima ko igihugu cyakoze nibura iby'ibanze cyashoboraga gukora kugira ngo gitange ubutabera. Icya mbere ni uko rwose nk'abantu bafite amateka y'iki gihugu, ikindi cya mbere cyadushimishije ni ukubona icyaha cya genocide mu Rwanda gishobora gufatwa nk'icyaha gihanwa, kigahanwa n'amategeko, bikajya mu mategeko y'igihugu bikaba icyaha gihanwa, abantu bakoze genocide bagahanwa. Kuko uko bayikoze ntabwo bigeraga batekereza yuko habaho ubutabera, bagezwe imbere y'ubutabera. Hari byinshi rero byabaye, hari ubutabera twahawe n'inkiko Gacaca bwatanze umusaruro ugaragara, buradufasha mu gihe gito, ibisubizo biraboneka. Hari n'ubundi butabera butangwa n'inkiko zisanzwe, nabwo twarabushimye. Hari ibijyanye n'imanza z'imitungo, ntabwo biragera ku rwego rushimishije. Hari ibyakozwe byinshi, ariko hari imanza zitararangizwa zikeneye yuko zakwihutishwa zikarangizwa, n'izindi manza zijyanye n'imitungo y'abari abana zitararangira ugisanga hirya no hino mu nkiko. Ikindi nanone mu butabera kikiri ikibazo ni izi nkoramaraso zinyanyagiye hirya no hino ku isi zasize zikoze genocide aha mu gihugu, ugasanga hari ibihugu bikibabundikiye bitabarekura bitabarekura.
Naftali ahishakiye umunyamabanga nyubahiriza tegeko wayibuka umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ndanyirago ngushimire cyane aka kanya waduhaye ngo tuganire ku bijyanye no kwibuka. Murakoze cyane.
Murakoze nanu.
Nshimire namwe inshuti mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, nshimire Engineer Joe na Fatuma Alimasi Kalala. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
Ahubwo tubahumurize, tubaremere icyizere cyo kubaho neza.